habsocodka dhugunsadowka dacwada dhexdhexaadiyowka heerarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga ee taaldarrada gabaan ED 1123 New Hampshire gudushee waaxda arrimaha dibadda ee NH ayaa mas'uul ka ahaa abaabulka dhugunsiga habsocodka sharciga oo suguban ee rafaan ku gaadowka dhugunsiga habsocodka sharciga oo suuban go'aanshay way si toos mas'uul in ku ataa maxkamadda waaxda walbarashada ee gobolka NH ayaa taariikhda ballanta lamadiin sii gobadee kulanka dhugunsiga dacwada hore ama dhugunsishadaba sarkaalka dhugunsiga siliin cadeeyo arrinta liin ku hadalow dhugunsiga dacwada la gobado kulanka dhugunsiga hortiya sidoo kale way waa fursad adeeg kula hadalaaso xalinta la soo jeedi dhugunsi si nidaam yaalo ayaa way la gobadee in ku yaraan 14 maalin kudib marka la gabagabooyo kulanka dhugunsiga hortiya in ku ahayna haddii sabab fayle la sheeno mas-uuliyiinta dhugunsiga nidaamyaalo way waa in la maalin la ka hadidaa xuquuqda dhugunsiga qayb kasta oo dhugunsiga nidaam yaalo oo ku jirta dhugunsiga la xiriira hannaanka edbinta way xaq in layaa in oo weheliyo oo la taliyo abukaatishay iyo ama qofka aqoonta ama tababarka gaarka leh in leeyo oo kisaabsan dhibaatooyinka ilmooga itaalka daran qabaan soo bandhigo addeen iyo horsheeno su'aalo iyo dalbado in markaatiya la sheena mamnuuco in wal addeen ah la sheeno dhugunsiga ka soo horay alin soo bandhige kooxdaas in ka yaraan 5 maalin koor inta dhugunsiga alqaban in la helo qoraal ama sida ikhtiyaarka mid elektronik ata kelmad kelmad ahaan liin duuba dhugunsiga in la helo qoraal ama sida ikhtiyaarka mid elektronik ata adeymooga dhacdada ee go'aamada xuquuqo waalidiin dheeraad ah dhugunsiga way waa in la kisiyaa xuquuqda in unuga soo bandhiga shacabka in furo dhugunsiga ee in la hayo diiwaangelinta dhugunsiga adeemooga dhacdada iyo go'aamooga adligisi adigoo walba inkii ka fadhina macluumaad dheeraada oo la soo inkiiraan 5 maalin ka hor inta alqabana dhugunsishada nidaam yaalo ad ii iskoolka degmada way waa in midkiiba midka kale in soo bandhiga dhammaan oo la dhammaystiro taariikhdaas iyo tallaabooyinka la soo jeedi oo liisaleeyo qiimoogan oo adii iskoolka degmada qorsheeyaan in dhugunsishada isticmaalaan sarkaalka dhugunsishada way suuragal ataa in koox kasta oo ki guul dareysato in oo ku soo baxan heshiiska ku diido in oo soo bandhigaan qiimeynta la xiriirta ii talo la ku soo jeedi dhugunsiga iyadoo ogolaansho al ku haysana kooxda kale arrinta la xiriirta dhugunsiga nidaamka yaalo kooxda adii iskoolka degmada codsada dhugunsiga nidaam yaalo way sheegada Qur'aana arrin ah in dhugunsiga nidaam yaalo oo horay alki soo qaadna dacwada dhugunsiga nidaamka yaalo in ku ahayna haddii kooxda kale kirabt sirgaalka dhugunsiga in kala soo ayna in ka yaraan sirgaalka dhugunsiga managado kara shaqaale in shaqeeya waxay adda walbarashada gobolka ama iskoolka degmada ee lugta likilata walbarashada ama daryeelka unuga inkastoo shaqsiga shaqaale aniin ahayna hay-adda atu sabab keliya usi ama ii mushaarka siisa hay-adda in oo godobada si sirgaal dhugunsi ma ah in dana shaqsi ama shaqo kaasoo korkooyi karto ulujeedada sirkaalka dhugunsishada ee inta socota dhugunsishada way waa in ahaada qof aqoon in leeyo oo fahamsinaada qodobada idea 2004 ee heerarka federaalka ee kan gobolka ee u soo idea 2004 ee turjumaanada sharciga ee idea 2004 ee maxkamadooda federaalka ee kan gobolka ee way waa in aqoon lahaada oo leeyaa karti la ka fuliyo dhugunsi qarnag oo go'aansho deeri kara go'aan kara iska si ala habboon dhanka sharciga caadiga go'aansheeda dhugunsiga sarkaalka dhugunsiga go'aansheey in hadii unuga xili walbarashada dadweynaha ka habboon oo bilaash FAPE way waa in liin gudbiya sababo cadaalad arrimooga qusayto eeda geegka la gali sirgaalka dhugunsiga way suurtagal ataa in ogaado in unuga in helna FAPE kaliya haddii in ka filanayna faragal kisubiso xuquuqda unugga ah oo kihadli fadhi walbarasho dadweyne haboon oo bilaash ah FAPE si siyaada ah in faragal kisubiso fursad adi in ka qayb qaadadi fadhihanaanka go'aan ka gaarida oo kisaabsan qodobka walbarasho dadweyne haboon oo bilaash ah FAPE ee unugga ama in sababti manfa walbarasho la'aan haddii adi ama iskoolka degmada iska raha weytaan go'aanka sarkaalka dhugunsashada dacwada kooxda weelfeel garooyi kartay rafaan oo indiri kartay NH maxkamadda kore ama maxkamadda federaalka 120 maalin gudaasha laku bilaabo waqtiga helaan go'aanka kama damboska ahay wada micneen ma jiro godob sheeda kor laka si sheegay oo liin turjumi karo si loonka horseedo in sirgaalka dhugunsiga in iskoolka degmada ki amaro in ku soo bato walaagi linka baahnaayo qaybta nidaamka badbaadada ee heerka federaalka ee hoos Koyaaso ID 2004-34-CFR-300.500-300.536 go'aanjeedi ii go'aanka ki socda kooxda la tashiga ii shacabka guud walbarashada ee gobolka NH kadib markii tirtiraan shaqsi ahaan adayo way waa in la siiyaa go'aanjeeda ii go'aanka dhugunsiga nidaam yaalo ama rafaan ku qaadida kooxda la tashiga ee gobolka ee walbarashada gaarka ii oo go'aan dheedan ii go'aankan bulsho weynta lin diyaariya dhugunsiga degdega dhugunsiga nidaamka yaalo way 45 maalin gudusho mudana malka darow waaxda walbarashada ee gobolka NH way gobada doone ballan la kadee dejiyo dhugunsiga way waa in la gobada 7 maalin gudaasho oo go'aan la kadeera 10 maalmooga iskoolka gudaasho dhugunsi degdeg ayaa way la balmi doone marka la soo codsida hadii iskoolka degmada in meelay in unuga la kihaayo barnaamijka iskoolka ee hadda dhigido dhalii doonto in dhaawac unuga ama ardayda kale soo deero oo sidaa dartii iskoolka degmada fadow meel unuga si kamel deer ahaan walbarasho linkisiyo 45 maalin ama ku yar oo waalid ama ku yar oo waalidkana in karaasinayn lama waalidka rumaysiiyo in unuga iskoolka lagu reebi in ku badan 10 maalin iska dhiga ama 10 maalmood inta la ki jiray sanad dugsiyeedka iskoolka kuma ganahay iigo alrono qaabka sharciga ay waalidka makaraasiyo in iskoolka unugshay fadhiisiyo meel walbarasho kimeel deer ah ama b waalidka makaraasiyo calaamada go'aanka muuqda marka unuga la fadhiisiyo 45 maalin meel beddel walbarasho kimeel deer ah interim alternative educational setting IAES unuga way kisii jiray gameela illaa ii 1 sirkaalka dhugunsiga si kale ku go'aansida 2 45 maalin dhamaata ama 3 lamada kooxba iska rahan meel shalduwan hadii muran dhisa meelo unuga likahaayo way nagaday unuga meela unuga si rago inta ku dhiman 45 IAES maalmood IAES markii 45 maalin dhamaato unuga way kisoo nagaday barnaamijka iskoolka kaasoo unuga ki jiray ku hor 45 maalin way kisoo nagaday barnaamijka iskoolka kaasoo unuga ki jiray ku hor 45 maalin oo kimeel gaarka ahayti in ku ahayna hadii sirkaalka dhugunsiga amro 45 maalin kale oo bedel walbarasho kimeel gaar ah kama dambayska go'aanka rafaan dib in fiirin kalsoo la'aan. Haddii waalidka ama iskoolka degmada iska raha waayaan go'aanka sirkaalka dhugunsiga way suuragal etaa in ku feel garooyaan maxkamadda sare ee gobolka ama maxkamadda federaalka 120 maalin gudaasho laka bilaabo waqtiga la heli go'aanka kama dambayska ee sirkaalka dhugunsiga. Maxkamadda gacanta ka haynta rafaanka way heli doontaa diiwaangelinta laka soo diri dhugunsi nidaam jira oo sheegi doonaan adeemo dheeraad ah hadii weydiisidaan waalidka ama iskoolka degmada maxkamadda way go'aanka deeri doonta rafaanka in ii gargaarsi maxkamadda kii go'aan adag deerto oo ki habboon yahay haddii jira, kaasoo saldhig ku dhigo qofka qaba 51% konton iyo kow boqolkiiba ama in ku badan oo adeeme ah. Ma jiro walqeybtan reebsing ama hadidin xuquuq hannaan iyo walka goran dastuurka heerka dadka Ameerikaanka itaalka daran ee 1989 xuquuq lahaanshiga V ee heerka dib u habaynta ee 1978 ama sharciyada kale ee federaalka kaasoo ilaaliya xuquuqda ilmooga itaalka daran in ku ahaayna ku hor inta al feelgarayn dacwo madaniya oo hoos kooyaasa sharciyadan la ka weydiiyo gargaar sidoo kale lagu helo qaybta hoose qaybta hoos kooyaasa 615 hannaanka hoos kooyaasa 300.507E300.510/99 way waa dhammaadaan ilaa iyo had sida linka baahiya tallaabada la horsheeno qaybta horkooyaasa 515 ee heerka muddada iyo dhugunsiyaalka iyo dib infiiriga fudud waaxda walbarashada ee gobolka NH way waa in hubiya in ku yaraana 45 maalin kadib markii dhi 30 maalin muddada shirka xalinta ama oo kigeahan oo inwaan hooseadka iska hagaajinta ilaa iyo 30 maalin ee muddada xalinta. In ku yaraana 45 maalin kadib muddada dib lin qobade dhis go'aanka madanbays la ka deera dhugunsiga iyo koobi ah ku'aanka boosto linki diro lamada kooxba. Sirkaalka dhugunsiga way suurtagal ataa in waqti gaar ah ka dara oo ku badan 45 maalin ee muddada linka talagali ee lamada koox dalbati. Dhugunsi kastaa way waa in oo la gobada waqtigii iyo meeli linka talagali oo adii unugba in sahlan da'u madani ah oo ki jira waqtiga la feelgarooyay. Koox kasta ada ama iskoolka degmada oo inka raacsanayn walaagii ku soo baxo ee go'aanka dhugunsiga nidaamka jira oo ka jira dhugunsiga la xiriira hannaanka edbinta way hag in la yaa in kidawo madani ka gaado oo la xiriirta arrinta kisaab sinayti dhugunsiga nidaamka jira raafaanka kama danbooyska go'aanka sarkaalka dhugunsiga way waa in la ku feelgarayo maxkamadda sare ee gobolka ama maxkamadda federaalka 9 maalin gudasho la ka bilaabo waqtiga la helay go'aanka kama danbooyska ee sirkaalka dhugunsiga. Go'aandeedan oo kale oo dhan way waa in liindira waaxda walbarashada ee gobolka NH ee lamada koox liinkidira boosto shahaadooyey oo rasiid soo nagasho ahna la dalbada. Beesanaga abukaati ee garashka margaati gabiirka la ka bilaabo 1 Janaayo 2009 sida qabto NHRSA 186-C16BV talaabada la gaado oo liintegsido lamaatan USC qaybta 1415I3 kaasoo ee gabiirka way waa in bilaabata 20 maalin ka bilaabo maalinta rasiidka ee go'aanka kama danbooyska ahayti oo waafaqsan RSA 186C16B4. Dhammaan go'aandeedan oo kale way waa in la kidira boosto shahaadey oo rasiid soo dhagow ah nala dalbada. Kow, maxkamadda way suuragal ataa in waalidka dhali unuga itaal dorada hayta in naqda garashka markaatiga gabiirka oo inta dacwada oo qayb ku ahayti dhugunsiga socoti kaasoo waalidka ahayta qof lahay oo marka maxkamadda go'aamis in iskoolka in ku soo bane in oo hormari ama hawlgeli barnaamijka walbarashada qof ahaaneed ee unuga oo ki jirta meelanka haboon. Lamo, maxkamadda way suuragal ataa in diida ama yaraaya garashka laakiin soo nagow ee markaatiga gabiirka haddii sirgaalka dhugunsiga go'aansada A. In gabiirka markaatiga muhiim inin ahayn da'wada waalidka. B. Garashka markaatiga gabiirka ku baahanta adad suurtagal ata. Igo markaas la fiiriyo nooca email adeega kiyaali ee xirfadda magaa ee gabrada gabiirka markaatiga. C. Waalidka ama abukaatiga waalidka iskoolka degmada in siine diginiin dhiirajeedii in markaatiga gabiir ku qayb qaado dhugunsiga sharciga jira.